basondelene naye bayangirabhela. Abasondelene naye bayangirabhela. Bathi angifundanga, bamfunelalo nonepolo. Bathi anginamali, bamfunelalo noyinkinsela. Wemaqoki, benzela nazi nje yodwa. Lezo ndaba, kudala ubuya zomtshela. Mirata yena fela.
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 Mama beta maluta. Ababetha maluta.